The magical touch.
Uyakali na chie mimi hawa.
Uyakali. Na chie mimi hawa.
Yeah. I'm so fun on this one. I'm allergic to stupid people. You know. Awa. Nasali maladi anzoto.
Yeah.
Likije swala la michano alfana waga ni noma Mr. Mina mara tano mweza changanya na Roma Kenya tuja papa shine giza njebe na misiji na makoti tweni ngoma so mikebe ipo wazi panda hizi ni kumoto tushafuka boda tizi kina rosa kumbo joto umbo koko haziweke nyinyi loko ligi ndogo hamwezane hino mbogi so kitoto Tuna waruga kwenu sumba wanga hamputishiche kunyama livyo kili na mastanza Labda tanga mahaba ila kimziki mevaba Nengweni vyuno sasambu na moja kanga nyo rappers Kauze duka we mchaga na kona kuku na taga Jukari ata waficha na sosiri nyi mtaganda Ukweli hamna wezo marapa wenu timbulo
Sasa lukama
Hebu tondulenu churu Kama meshingo na ligi sito nyonge kama zigi Ama toweke ndani kama mwali hapo vipi Haududu hawatishi kali chosa kijani mazishi yes. Virapa venye wedhiki Bongo lala ama Mkija Kenya msiguse hata Mombasa kuna kala moto Tunguzwa nyima disaster Mkai kimya hamrusiwi hata kupiga chafya na wazima Tuna wazika shasema papa Ye ni Papa Jones, mi ni Papa Tons Tuadunga hiso ragaton kina black bones Walifunga mwezi marathon tushali teka zone Bongo chunga wape panadoa na umiza vichwa kwa kutunga Yeah, tizia mtuwezi wekeni battle Lafu mcheku nyama mana tisogi ndani na marble Nwachafue wasafi mhuni na chakol mwoni mbali Tali Jones watoboe macho Wacheni nyenye hata kija Jones sina kwa kalisha Si wongo mwambieni makonda alfana Yo teacher hao marapa ulopika shishi Hebu lete tuwa kule kiboga mana na njaki noma Awa I'm allergic to stupid people Imagine call mwenye touches zake Yeah
Nasani maladi ya zoto Na baso babato Kati ni ya bongo lala